isithombe samashumi abili nantathu. Ukufa kukaJesu. Ngoba seGalathiya isihluku sesithathu, ivesi yeshumi nantathu, nevesi yeshumi nane. Ngesikhathi uJesu ekhula eba yindoda, ngesikhathi ehlala emhlabeni, wafundisa abantu izindlela zikaNkulunkulu. Wenza izimangaliso eziningi ukukhombisa ukuthi yena uvela kuNkulunkulu. Kodwa abangalungile abamkholwanga. Bambulala ngokumbethela esiphambanweni sokhuni. Isotsha lambhoboza ohlangothini lwakhe ngomkhonto ukuqiniseka ukuthi ufe ngempela. Bangani, uNkulunkulu watshela u-Adamu ukuthi uzofa uma edla esihlahleni. Sonke asimlalelanga uNkulunkulu. Ngakho simele ukufa kwaphakade. Uzokhumbula ukuthi uNkulunkulu walungiselela u-Abrahama inqama ukuba umkomelo, hayi uyisanga. Ngakho wanikela ngokuphela kwentwana yakhe uJesu afele bonke abantu ezonweni zabo. Izono zethu zasehlukanisa noNkulunkulu. UJesu uyindlela ephendela kuNkulunkulu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu wathi uzothumela omunye ozokwehlulela uSathane. Ngesikhathi uJesu efa futhi evuka kwabafileyo, wanqoba uSathane. Kulabo abathemba futhi abalandela uJesu, amandla kaSathane asenqanyuliwe. UNkulunkulu wenza isithembiso lesithembiso ku-Abrahama. UNkulunkulu wathi ozalweni luka-Abrahama zonke ezizomhlaba ziyosindiswa. Lesibusiso sokuhlala noNkulunkulu ingunaphakade seza ngoJesu Kristu. Futhi singathola lesibusiso kuNkulunkulu uma sithembele kuJesu Kristu. Simlalela.